Banachewa okuva mu kitongole ki Save the Mothers Organization bategeza nti abakyala okubawo okugenda mu malwaliro okuzaala amakubo amabi n'ebbula ly'ebikozesebwa mu malwaliro by'ebimu ku biviiriddeko abakyala n'abaana okufiira mu kiseera ky'okuzaala. Okusinda ku Dr. Nsubuga Mushin okuva mu kitongole kino, abakyala 12 ku 10 be bafiira mu ssanya buli lunaku wano munda mu ggwanga. Dr. Nsubuga agamba nti ekiseera buli muntu, abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo, abasawo, gavumenti ne bannakyewa basitukiremu okulwanyisa ebyo ebiviirako abakyala okufiira mu ssanya.
Tulaba nti abakyala 12 be bafa buli lunaku mu Uganda olw'ensonga ezo ezikwatagana kuzaala abaana oba okufiira mu ssanya. Okulwa ewaka, omukyala ono alwa ewaka lwaki? Alwawo okusalawo okujja mu ddwaliro. Lwaki? Talina ssente oba tamanyi nti ekimutuuseeko kya bulabe eri obulamu bwe ng'okuvaamu omusaayi ng'ali lubuto. Okuli okwokubiri obaddire namba 2, bamala okusalawo nga tusazeewo nti nina obuzibu buno obuyinza okuteeka obulamu bwange mu matigga nga ndi lubuto, ate ndwawo okuva ewaka nga ngenda mu ddwaliro. Wakati awo, wakati w'eddwaliro n'ewaka, lwaki tulwa? Amakubo mabi, tulina breed, entindo ezimu zaakutuka, tuziraba bulijjo enkuba lw'etonnya, amataba floods, nate waliwo ne bannaffe ababeereeyo mu bizinga.